President wa Rotary Club yebunga Samu Sali atabukidde abantu abamala gasula kazambi mu nnyanja bagambye nti batemu bennyini abavaako okufa kw'abantu bangi. Bw'abadde awa alipoota yava mu kunoonyereza okwakolebwa University of Nairobi ne Michigan ku nnyanja za wana 31 nga kwalaga nti amazzi ga Nalubaale galimu obutwa olwa kazambi ne pulasitiika ayibwamu.
The plastics nezituuka bwezituuka mu mazzi eri zitandika okuba ng'ezivunda kati ne muvaamu obuntu bwe tuyita bu microplastics. Era bu microplastics bwe tunywa amazzi gano National Water and Sewage Corporation getuweereza butandika okusigala mu mibiri gyaffe. Era tetwewuunya lwaki ennaku zino kansa agenze yeeyongera. Ebirala ebisinga okutiisa nti amazzi gano olw'obutu obumu obugenze bugenda mu mazzi gano bakizudde nti abantu abasinga kati batandise okulwala ebibumba. Buli lw'onywa amazzi gano ne gagendamu n'obutu obwo ekibumba kitandika okulwala. Ebirala bibogeddeko nti ennyanja yaffe olw'okuba egenzeemu ebijimusa ebyo ne bigireetera okuleeta ekiddo kino abamu ekiddo mubadde mukiraba. Era bwe mulaba amazzi agasinga galimu ebintu ebya green gye bayita algae. Kakati ebintu ebyo bigenda bimalamu empewo mu nnyanja. Empewo bwegwa mu nnyanja kiba kitegeeza nti ebyennyanja ebibadde bikozesa empewo eyo okubeerawo bitandika okufa.
Omulangira Mulumba Matias Una akulira ekitongole ekigatta ebitongole ebitonotono Channel Benz Development Network ategeeza nti nga bakola ne gavumenti ez'ebitundu 11 ezeetolodde ennyanja eno bafuba okulaba nga batereeza embeera wabula avumiridde obwa ssemugayaavu naddala ku bantu ababeera ku lubalama lw'ennyanja nabo abakoze ekyamaanyi okwonoona ennyanja eno mulina amakampuni.